melengani male thonga balanda spale eating dali bing ping spale ngifuna nami kuyimela spale ngengwazi bawo mahlalela spale chale sakubukela spale kodwa nami ngiyaphikelela spale ngangazam sangiphelezela spale thayiphuthumeni sokondla spale chale twabavumile bavumile 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 twabavumile bavumile 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 twabavumile bavumile 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 twabavumile bavumile 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 bavumile
bavumile
bavumile bavumile
bavumile ne challenge Sifuna imali ephepha ngephakethe Ngobe yabisiyaphela nemayileji Bona bebesenzela ngemali yethu Ngeke phela sibayeka bobhambethu Sizasobafunza ngiphalishi Abathe basutha boswayini Sibe sincikela ngewayini Bathithwa bavumile ngemali bavumile Bana sabamela ngethalente Abathe basutha boswayini Sibe sincikela ngewayini Ngobe yabisiyaphela nemayileji Bona bebesenzela ngemali yethu Ngeke sibayeka bobhambethu Mana bezenzela ngemali Tiniti tabavumile ma Tabavumile Tabavumile ma ne bavumile Tabavumile Bavumile Tabavumile Bavumile Tabavumile ma ne bavumile Tabavumile ma ne bavumile